ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti akamubwira ati yenda mpereza ya message wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya message nyine ukayohereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe
ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo
byemera kuye gusubiza akayagusubiza ni umuntu nyine by'ibihumbi 96 n'undi nyine ibyo 39 nundi narwaye 48 niyo mafaranga nayo nibyo kuko nibwo nayo nkibitangira twabonye nyine akazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga telefone bitangire n'abatwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwa nyine n'abari byo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine
bampaye simukadi barambwira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyokora mu gitondo twebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo zazaciyemo
twagiye icyo gihe twari bane tujya umuntu amafaranga 2300 twaje kongera dusubirayo tugenda umuntu niba ari amafaranga 90 nayo ngayo
igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose ni uko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi ya karere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge Bwana Murangira Thierry uvugira uru rwego yabwije ijwi rya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi
ibyaha bibiri cya mbere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo icya kabiri akaba ari kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo 24 ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 10 naho iki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana na 24 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3
mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha
njye ni ukumbeshyira nyahantu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambwiye utungo n'imfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye babura nta muntu n'umwe urimo baramwe ngo ninzoke bose wanjye ari kunshaka ngo aribyo ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire nuko nageze ahangaha
wahakundaga icyo hose
twacuruzaga alimentation barambikira nta nubwo nari ikintu na kimwe mbiziho niko nyine ubwo nari nkihagera ntabwo ngariho kavukire yanjye
ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni abo bakaba babeshya abo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi
kugira amakenga niba hari ugutabwe bohereza amafaranga abantu ushishoze koko urebe ko aya mafaranga ahari ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba Rusizi Nyakarenzo na Nkungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babangiriza izina ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana na mu gihugu hose kuko RIB ntabwo izasohoka ntabwo izateza kurwanya abantu nk'aba ngaba
uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera nko mu mwaka w'ibihumbi 2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye zisaga 760 Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.